nkwasɛm brani onua ebre aso sɛ obeti nkwasɛm ɛyɛsomfo akwahefo na ne ma ɛkyɛ asɛme ɔbɛde a sɛ wobɛfrɛ obi bi ɔbɛn ho na woase wɔ sɛ nkwasɛm ebre adu onua bɛsrɛ anidiɛ mu sɛ wobɛsiri trase na yɛbɔ mpaɛ ɔdɔmfam abɔmufoɔ ɔmada wase sɛ woama yɛakwanya ɛnɛ so awurade gyae wo ma a wayɛ krado ɛti wasɛm hyɛ wo nsa bɛfa adwene ne akoma nyina do ɔnom sɛ wasombɛ no ase awurade deɛ a wonni wɔ no wonam w'asɛm yi so awurade ɛyɛ ho adi akyerɛ no awurade deɛ ɔnni wɔ nso woahyɛ ne den na woahyɛ ne ma honhom mu ne pie hu nam ani wakɔa so ma no nyame ansa m'anim deɛ a makɔsua bɛbiara a mɛgyina wo mbɛnim biara ato ho pan sɛ fam mu ɛkasa ɛdufo na mani da so sɛ woba ɛmu biara anyɛ ɔyeraba ɛda wase nwurade yesu kristo deɛ mu ɛna ɛbɔ mpae amen ɛyɛ m somfo akwahefoɔ no na ɛne mo kyɛ asɛm onua ɛne asɛm a me ne wokyɛ mato ne din ɛwɔ pɔtɔkɔ asɛm sɛ dealing with the little forces sakraman nketewa no yɛbɛyɛ wɔ ho adwuma monkyekye sakraman nketewa no sakraman yɛ aboa bɛn twerɛsɛm no mɛyɛ hu bɛda no adi akyerɛ yɛ mɛyɛ hu sɛ ɔyɛ mmoa a sɛ wotaa ɛyɛ bobefu a wɔkɔm na wɔkɔ kɔsɛe no mpanimfoɔ no koraa deɛ ɛbɛyɛ bi na ɔmoma no wayɛ bobefuo wobɔ bɛturo bɛyɛ yɛbɛka sɛ waneka ɔmɛtumi ɛdidi mu saa ayɛ no basaa nti sɛ ɛdu aberɛ a twa berɛ no bɛdu na wobɛtwa a na ama befuo no mfu yie ansoa bɛyi ɛnoɔma nkɔ yie na yɛde toto onipa abrabɔ ho ɛno nti na ma a ɛnwumonwom Songs of Solomon, itimi enu, imu a eye edunu. Shresem ne kani pefe kase. Meka ima ina aye kradu ne iti. Meka puto kase ma, sebe ya, ibi ya chwi ni biwa imu udu yi ankasa pa. Making kind. Masi, take us the forces, the little forces, that spoil the vines for our wine have tender grapes. Nti woyɛ ɔse monkyekyere sakraman mma no ma yɛn sakraman nketewa a wɔsɛ bobeturo no na yɛn bobe anso nnua baforo mesan ka bio monkyere sakraman mma no ma yɛn sakraman nketewa a wɔsɛ bobeturo no na yɛbɔbe no anso nnua baforo amen onua nea ɔtwerɛɔ saa krataa wɔ yi a yɛbɛfa sɛ ɔhene solomon ɛyɛ obi a na saa ɛhoma yi ɛnta nka ho asɛm koraa ɛnwumonwom no ɛnta nka ho asɛm sɛ wopɛ ɔdɔ mu nsɛm ne ɛyi a wota akɔ hɔ a wobɛti bebree but ɛnyɛ wɔ dɔm nsɛm kɛsɛ saa dɔm nsɛm no a saa nhoma no solomo kyerɛkyerɛ no ɛtufo ɛka nsɛm bebree ɛkyerɛ yɛ kwan a ɛbɛtumi so afa so na sɛ yɛne obi wɔ anyankofa wɔ awareɛ mu ne ɔdɔm a ɛbɛtumi ɛdi n'ani na yɛabɔ ɛho ban saa sakraman nketewa yi a ɔka ho asɛm yi bɛsɛ yɛde kɔ yɛn ankasa yɛabrabɔ wobɛhunu sɛ saa sakraman nketewa yi a yɛka ho asɛm yi ɛgyina hɔ ma dɛn ɛgyina hɔ ma bɔne sɛ we might think that small sins like white lies or minor compromises are harmless but it left unchecked they can lead us to bigger problems wode mesrɛ mu asɛ meka no pɔtɔ kasɛ mu na mepɛ sɛ yɛte nwuma bi aseɛ biara na wotie me obeti ase yi pa and say bonin kitinkiti bi awo yeni pedue mu a aya na ya de yebu yeni eguso oh o de ma mentwa ntroketu abi oh wo de ma asama oka no de enye no kra de nanso e be se me ne ye baako san no ma no se ya momoden ensi sidua na ya nhwe ni ye ye mfiri ho a etumi ade yekọ ọha okasie mu itwa se ade biara yeka se negative thought esa ade biara enna na kwam ne yekọ fama na bada na kwam no onua se ye mfrasie ntem na ya nhwe ho na ya nka ho asem a ebetumi ade ọha na manie abrain ye hwe no ma etimi diba sa negative thought na ye kase adwene a ani se ka odwene no akodwene adwene bone no e de susu aso bone etimi diba ya brabum etimi di arohwo di arohwo kase ba because ade no ifrase no usu anu yanka ho asama nkyerewu anaso yo bacha ya di akra ni ya ade no wentu no fo na twen maduko ne nyi ife de uya ne hwea na enye yie ana itunsu mu hu se I say lack of faith anjendi ebi sa ade bi ho a o oni jide wo okọ de na ade o de me ko ye sa na me hwe se be ye yie a onua aye subang kitinkiti a etese asakraman kitinkiti a wakobobefo ma wodidimu wodidimu a wagaso omde omususa omunsed disankese no ndi woni enhye danye den ndi wochi dakese ne woni di wochi a onu ameka chiro se frase chichi won efi wabrabom ese wan frase achichi won efi wabrabom na ukoso na uja won a otumi beye ohaw ne amane e wabrabom enenti anye ndiye wo mo no so no pese me kan asem pa eduro kwa yenu mi peni na peni fo bu bebi ana me ntia sie yi but me ni fi ya kakra no opa sie se na mo sa mpa se ma o kese na opa so okire otumi ka bibi se o se eduro beji obi a e ya terma eduro na akoya no se the moment a eduro na onom no nya ko ni pedue ma nsesaye atumi di ba ni pedue no se ampa say draw we be den e pechi me oh e do nu a wuti mi dan pese me no che an wo kan se momo yin yi anje ni honhom emfri ya brabom aware na ye kwa na berme kwa anti aware be ye yi ni nti abrabo be ye yi ni nti asetne be ye yi ni masa sa wo masa adwene no ano ewura wo masa adwene no edi wabrabo so a masa entimi mwao ana ebio nso me yana mayo akoye enoma nkitinkiti bi a eba ya brabom eba ya sitinemu awo ade na metwen ade na kwa me koye nyeyi me twen bronika bibi se procrastination of time enoma bi ho ye tusheda enoma bi ho awo ade na de koye anyeyi entimi me twen oh etimi eya ade a emwa enipa eye sa asakrama ngitenkete no ebi fa na bodom ngitenkete a wo ye odidi efu no mu odidi ni pedue no mu sa no man na se ye bomodin se ebetumi ahweyi na yatwe ho aiden efiri ho ana ebi so akoye toxic relationship no ade a ose bonus surrounding ourselves with people who bring us down or encourage bad behavior ye woni pe bi wo a wo be abrabo ma e di wo twa ye ho hie a wo mwa ye kura ade bi a nye ana esu bi a nye no ono be kan fo so ye papa ba me ka che wo tufu ene abrabo tie nkwasa mi se San kofo no so hu hu abra bo mu a wo mo dia se obetwu ho firi wo ho ndi na se mo chichi wo mo mayen oh san kofo na se utumi yi wo mo firi wo abra bo san se wo yan kofo bi a se wo twa ye hu hia bo ya abra bo mu a wo mpe papa ye den e ma masa hwe enye ni penya na epe wi o obi ho bo abra bo mu a se wo ka se wo di yi a ye fen se on ka je se ye de nyame ase koso e mo ka se o ho akire wa o en de nyame be ye ye we de no nu di aro ho but eno no enya de a ye fe ni se emwa nemmo no se bibi koso yi a sai nipa no hyew nkran bibi so nkoso yi a sai nipa no so obehyew nkran yi nemmo hwe se mokwa ho chire ma na fe no no ode eyi nnoma eyi mrato ne ano dede na dede edi ba wa brabom sai nipa no momode ase obatwe ho ayeden efi ho pere wase weni nkwasa ma mede brew so on fakri so okraje nkwa ene e adom bre ene ye nkwa jida bible si ina e boni nyakopa nim nyama ya da boni etunua yesu kristo bai so be wu so baji ye nkwa se upe mu fase fa kristo se wo kra ni waje nkwa bible si e be je nkwa enti wo fa kristo a ene fa kristo se wo kra je nkwa se urade yesu na wasama ba mchen nyoma bia wo mabra bo manye bade ma stresse mi jani na na waboa me yini nyine fi wo na fa se nde me kra ene na je nkwa se wo yesa bible so bi bo yesu kristo di bia no obo ni jidi mu o be je nkwa mi se urade aje wo da foforo so se woti ese ye bo eni enimu nyum ana baka se eyi bia jengra efa nkwasem ho a pomodin ase ubeden ubeti ebi ko lifeword eyi a clouda ubenya nkwasem ho e kasa bebre ho asemi every lifeword media ministry ho ana bauncha yam sonfo akwaifo nene mu cha asemi telephone number ye 0244-869499. 0244-869499. Let me show you what you can do. Bye-bye.